In the resurrection day, when the dead shall rise from grave,
we shall glorify God.
When the dead in Christ shall rise,
in the morning, in the morning,
Christ shall reign forevermore.
We shall glorify God.
Hallelujah. Exceeding greatness, raising with trumpet sounds, raising with flute and harp, raising with timbre and dance, raising with string instruments and organ, raising with sounding cymbals. Raising with loud clashing cymbals. Let everything that breathes praise the Lord. Praise the mighty name of the Lord. Amen and amen. Thank you.
Chineke na-apụghị ime. Chineke anyị bụ ọkaka. O wee si lee mụ onwe m bụ Jehova Chineke nke usu niile nke ndị agha. Mụ onwe m bụkwa Jehova Chineke nke anụ ọrụ niile bụ mmadụ. Ọ dị ihe karịrị m ime. Ọ bụ ihe ji si n'ọnụ Jehova pụta. Ọ bụ Jehova nke usu niile nke ndị agha na-ajụ m na gị ajụjụ a. Ya mere gị nwaanyị aga hichaa anya mmiri gbasa iru ma tụrụ nkwa nke Chineke, n'ihi na Sara mechara mụtazi. Olileanya gasịrị n'ezinụlọ Jairus. Jizọs pụtara na ikwe na ekwesịrị ka tụkwasị ya obi, o wee weghachi ọṅụ n'ezinụlọ ahụ. Mgbe ọnụma riri mmeri na Mata dịka mmiri n'ihi ọnwụ Lazarus, Jizọs gosiri ike ebe ahụ, kepụta na Jizọs ji ndụ dịdekwa ọnwụ site n'inye achị Lazarus ndụ. Halleluya. Gị mmadụ nwoke ma nwaanyị, Jizọs mara echiche obi gị niile na ndọgbu n'ọlụ niile, n'ebe ihe ị ga-eri ma ọ bụ ihe ị ga-eyi ma ihe ị ga-aṅụ dị. Ma chetakwa Jizọs ahụ ka anyị na-agwa gị okwu ya, ji naanị ụgbọ achịcha ise na azụ abụọ, zụọ anụ mmadụ iri na anụ mmadụ abụọ na ọrụ iri. Akpọ ọsọ mere ka anyị mara mgbe ha risiri wee tụtụkọ ndị fọrọ afọ wee fọdụ nkata iri na abụọ. Ya mere gị mmadụ, oke ifufe niile dị iche iche nke na-efe na ndụ gị, mata na Jizọs tụrụ ime ka ọ dị ta jụọ. Anyị kwere ma tụkwasị obi n'ike nke dị n'ọbara Jizọs Kraịst, ị ga-enwe mmeri, n'ihi na ọ bụ n'ime uche Chineke ị ga-enwe mmeri, n'ihi na eme uche Chineke ịta ahụ na-agbalaga. Amen. Amen. Ọ dị ya ọ na-apụghị ime.
Chineke anyị dị mma, oh, nye nwanyị.
Puta no.